President okuva ku district ye Kamuli bamweta Rose Birungi Idris abazeire nti nakaseera okuba atenga bayiza kumbali ensonga ebyobufuzi bayize yabana bayibwe ku masomero wabenga alikogera kuna basaka magambi wali mu yafesi ye kumei waga district ye Kamuli ala DC Rose Birungi asabye abazeire okuba atenga birabira ebyobufuzi baloze ku nsonga eyokuba atenga basomesa abaana baibwe ajjo kubyogera nguwo ife Rogers Dizala amatu akunkumuire
sera kati kya kuzayo baana baffe abasoma mu masomero n'olwekyo nkubi omulanga abazadde mwenna okutagayala abantu abasinga abayina endowooza nti si kirungi mwana kutandikirawo olunaku olusooka naye njagala okubajjukiza nti gyokoma okulisa omwana waka afiirwa alina bingi byafiirwa banne byebamusomako kubanga abasomesa babeerayo ku masomero naye ate abaana bo ne beetwalira ekiseera kusalawo ddi lwe baddayo abazadde enyaga mukimanye nti abaana bano mubadde nabo okusukka emyezi ebiri buli kintu n'ekiseera kyakyo kati ekiseera eky'oluwummulo kyaweddeko tekiseera kyakuddayo baana kusoma tugayaliza mwana waka omwana